Paul, Zral J, Lipua.
Kama kinga kwa kimetulia, nikiwa naye sitalia lia. Nikimwita yeye anijia, nikikosea anirekebisha, nikipotea anitafuta. Yeah, aye, loko loko satonga maloko, ameni bless me kama Yakobo, na nenepa kama kiboko, aye. Kama kiboko, amenibeba toka utotoni, ameribilia lokuwa ndotoni, ameniweka weko machoni, nabambika, inaterebuka ayaya, nabambika, nabambika, wake Mungu baba mie nabambika, 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 wake Mungu nabambika, 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 wake Mungu baba mie nabambika, 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 wake Mungu nabambika,
nabambika. Nabambika, yan raise na jidai Hata kama misifaye kwangu alidai ai. Mambo yote bwana Yesu walisafisha Lipo kamsa labani tulisafishwa Hakika nabambika, we muamini atakutoa kwenye blanda Kwa mabonde milima nilipanda Limradi tuwa sinipite ni mimi na e Ato anite chizi ni mimi na e Ato anite mwizi ndomana na kusho ai. Chuza ni kujuze, Benjamin Jasmine Naweza kumimbrace because of the grace Kutoka mashinani, baba ameni bless Kukoka nimeko Koka na siwezi kumtoka Ninapoburudika na amini nimefika Baraka tele tele zimefika kukolea Kanisani wetulia maubiri zingatia Japo kuna ugumu usijali kumilia Kio umepotea kwa ke utagro Mimi nimefurai indomana na washo Mkio na iki mziki na bambika yeah.
Na bambika, na bambika Wake Mungu baba mie na bambika Na bambika, na bambika Wake Mungu na bambika Na bambika, na bambika Wake Mungu baba mie na bambika Na bambika, na bambika Wake Mungu na bambika
Yesu kila siku nina burudika Kote sijifungi nina ruka ruka Aminipa pumzi, leo nina hema Aminipa utunzi, leo nina sema Leo niko na inda badi njema Aminipa magongo nimewacha kuchechema No mana mbele zanyu ninaweza kusimama Uyu boy Yesu, yendo bazenga Nikiwa na shida, wezi kunitenga Nikikosa dau faster na nijenga Aminipa dream nyimbo zake ninatunga Fiti fiti, leo niko fiti Leo sina baridi, aminivisha koti Nikikosa eni na nishoma noti Amini blessed, tangu nilipo kuwa mtoto Aminipa talent, amini Nipandoto, kuku kifaranga, amenipa joto Soto na kiniona, anaona moto Kimbilia hizi siku za ujana Mina ipacha hatuwezi kuachana Ndomana sifa zake ninapenda kuzichana Amenibariki usiku na mchana Eye mwaminifu hawezi kunikana Ili muamini tangu tulipo juana
Nabambika, nabambika Wake Mungu baba mie nabambika Nabambika, nabambika Wake Mungu nabambika Nabambika, nabambika Wake Mungu baba mie nabambika Nabambika, nabambika yeah, Loko loko satonga maloko Ameni bless mie kama Yakobo Na nenepa kama kiboko Kama kiboko Ameni beba toka utotoni Ameribilia lokuwa ndotoni Ameniweka weko machoni Nabambika, inaterebuka ayaya Nabambika, nabambika Wake Mungu baba mie nabambika Nabambika, nabambika Wake Mungu nabambika
Yeah
Wake Mungu nabambika
Vision powerful life
Wake Mungu nabambika